Chunky supplier, supplier.
What can we tell them? Leg your money. Pitch your poor. Hey. Unataka mume mnyendege, anayemiliki tureni, awe na range kama kumi, nyumba ziwe shilini. Kusitulia, maisha yapo, vumilia na kitu kipo. Binadamu waongo sana, hata kwambia na gari
unasio lake,
enda kando ya bahari
waongo wake,
kesho wakupeleke bali.
Watu juza swabi, wapi boka, boka, Melina. Wemchizi unaota,
naota
kwe mbinguni kwa baisikeli. Weshimu medeta,
medeta kwe
isketi sa system. Haya kwa mjanja kama popo, kama popo, yeah mbingu kama popo, kama popo,
mjanja kama popo, kama popo.
Haya chemchemi natililika,
natililika,
na maji yanamwagika. Chapa chapa, chapa chapa,
mama,
tulia, tulia, tulia. Chapa chapa,
weka,
chapa chapa. Haya tulia, tulia, tulia. Tulia kwanza boda boda mvua inanyesha, huko mbele kumejaa mno kwendesha. Haya tulia, tulia, tulia. Tulia kwanza boda boda mvua inanyesha, huko mbele kumejaa mno kwendesha. Hata kwambia na gari
umesio lake, enda kando ya bali
uongo wake,
kesho wakupeleke bali.
User
Swabri made it.
Reggae mane, usalimie Bamtia Machimot. Hello, hello. Kishingo, kuku kishingo, kishingo, kuku kishingo, kishingo, kuku kishingo. Walete, piga 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 kinanda, piga 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 kinanda. Funga 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 mkanda, choma 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 kibanda.